Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda batwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Ikisoro majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mu Burundi ho muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radiotvoa.com no kuri Facebook na YouTube adresse ni VOA Radio yacu. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Nadia Taha ku buhanga bw'ibyuma hafatanije na Justin Twet. Turabaramukije rero mwese abatwumvaho muherereye hose, tubashimira kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiragaruka ku bagore mu bikorwa bijyanye no kwiteza imbere no guteza abandi imbere. Umutumirwa wacu birumvikana ni umutegarugori, afite uruganda rwa kawunga, ni ukuvuga efe y'ibigori. Aratubwira muri make uko urwo ruganda rukora, aho rugeze, intambwe rwateje abarukoramo ndetse na nyirarwo ubwe, n'ibindi muri bwifuze kumenya kuri uru ruganda no ku mikorere ye. Igihe cyose rero umutumirwa ari bwumve ko hari ngombwa kudusangiza ku makuru y'uru ruganda. Birumvikana ni igihe byaba biri mu nyungu za benshi mu badukurikiye nta kurengera. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro rero nyirizina, reka ngire nti abikarongi muraho. Hobe hobe. FM yageze iwanyu. Twizere ko mudukurikira 5 kuri 5. Abikinunu namwe turabasuhuje, turabize ko mutwumva nta nkomyi nk'uko abinkwakuzi muri mwe babitumenyesheje kandi byaradushimishije. Twizere ko noneho kuva mwabona FM turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka rero ntabatindiye nsuhuze n'abandi mwese abadukurikiye aho muri hose, kandi nongera kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Twakira Madamu Godanse Nyirasafari, uraho neza, urakomeye.
Muraho.
Ye, ndagushimiye cyane Madamu Nyirasafari kuba ukuba nyine uduhaye aka kanya ikaze, kuba wemeye gufata iki kiganiro nk'ikintu twese duhuriyeho kandi tugomba gufatanyirizaho tukungurana inama n'ibitekerezo, ukaba ugiye kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndabigushimiye cyane.
Murakoze cyane namwe.
Ntangira nabivuze ko turi mu karere ka Rutsiro, nagira ngo mbere na mbere utubwire neza aho mukorera kugira ngo wakwifuza kubageraho cyangwa se wakwifuza kumenya aho uru ruganda ruherereye abe yamenya naho yabasanga.
Murakoze cyane. Nk'uko mwabwiye abatwumva, nitwa Nyirasafari Godanse. Mfite uruganda rukorera mu murenge wa Mushubati, akagari ni Shure, akarere ni Rutsiro, intara y'Iburengerazuba.
Yego, urwo ruganda rwitwa ngo iki?
Rwitwa Kowayimu.
Kowayimu. Ye. Ubwo tumenye aho muherereye, noneho tubwire uko igitekerezo cyo gushinga uruganda kwa imu cyaje, ubanze utubwire uko utubwire uko rwitwa nyine ukomeze unatugezaho n'igitekerezo cyo kurushinga uko cyaje.
Aka karere dutuyemo ka Rutsiro kera kabagamo insina cyane, haza gutera indwara yitwa kirabiranya, insina irazumisha zirashira. Leta y'ubumwe ikangurira aho hantu kubanza guhingamo ibigori nk'imyaka ibiri kugira ngo tubashe kubona kongera gutera insina. Ubwo twahinze ibigori birera cyane, bimaze kwera cyane, bibura icyo bimara, bibura isoko, biranadupfana. Twakoranaga n'umushinga bita wa Division Rwanda ukorera mu Rutsiro, ndi umukorabushake wa wa Division Rwanda, sura abana nkabahuza n'ibibazo abana bafite. Baza kudusura basanga abaturage bo mu karere ka Rutsiro, aha ni ahenshi dufite ibigori, hehera ibigori cyane kandi bigapfa ubusa. Ba Division Rwanda iza gufata ingamba zo kutwubakira uruganda rutunganya uwo musaruro w'ibigori kugira ngo kugumya gupfa ubusa. Ni mw'ubwo buryo uruganda rwubatswe.
Yego, ubu se ufite abakozi bangahe aho muri urwo ruganda?
Koresha abakozi bageze kuri 16, ariko abakozi bahoraho ni 5, abandi ni banyakabyizi.
Uru ruganda kwa imutubwiye ko inkunga ya mbere yaturutse muri World Vision, hanyuma ikibazo gikunda kugaruka mu biganiro twagiye dukora ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye by'iterambere abantu bagenda bakora, bagiye bakomeza kugaruka ku kibazo cy'igishoro. Wowe wabigenje ute? Wabanje kwegera World Vision cyangwa wagerageje kwishakamo ubushobozi mbere na mbere, cyangwa n'ibitekerezo byabanze kujya hamwe?
Nabatangiye mbabwira ko nari umukorabushake wa Division, nkaba ndi umuntu wagaragaza ibikorwa wa Division ikwiye gufasha abaturage kugira ngo, kuko wa Division ni umushinga wa Gikristo ufasha abaturage. Ubwo naje kubabwira ikibazo cy'uko umusaruro w'ibigori uboneka ukadupfira ubusa nyuma y'uko kirabiranye twicira urutoki. Basura abaturage bahinga ibigori basanga ko ibigori birera bigapfa ubusa, bafata umwanzuro wo kutwubakira urwo ruganda kugira ngo tubashe kwiteza imbere, ibigori byacu byo kujya bipfa ubusa. Ubwo rero bubatse uruganda, nanjye nishakamo ubushobozi ntangira gukora uwo musaruro w'abaturage nkubagurira wapfaga ubusa. Ndasya kuko Division yarubatse iduha n'imashini, batuzanira bazana n'umukozi wo kumfasha mu gihe kingana n'amezi 6. Birangiye nanjye ubwo ubushobozi mba ndabubonye, ni ntangira kwikorera gutyo na bugingo n'ubu ndakikorera.
Mu kanya uraza kutubwira aho mugeze mu bijyanye n'umusaruro. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza ko muganira. Ndahera kuri Boringo Masanga, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Wiriwe neza, urahagana he?
Ndi mu Burundi.
Ndi mu Burundi, ahagana he?
Igitega.
Igitega urimo kutwumva mu buhe buryo? Uratwumvira kuri radio cyangwa ni kuri telefone?
Kuri telefone.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga?
Yego, je nashimye uyu mushinga, uyu mufaso ni w'umunyarwanda kazi yakoze. Ambavu yo kuwushima rero, nanje nka mafisi ibitekerezo ndamubaza ko no mu Burundi bashobora kuwusugeza ko kugira ngo dusabirikanye twese hamwe, ishobore dufashe kigafasha n'igihugu. Sinzi rero ko uyu mutumirwa yashobora kumpa igisubizo.
Kubafasha mu buhe buryo?
Bo nk'iyi kawunga ahingura arashobora kuyicugeza kino tukadandaza, tukarondera isoko.
Reka
mu Burundi turafungura kawunga, hamba ibyo bonye umuje ukunze yogira nishami nino hama n'abarundi tukabyungukira kuko umushinga nawo nyari mwiza cyane kandi woteza imbere cyane cyane ndavuga abanyagihugu bato bato abaturage bato bato mu Kinyarwanda
yego urakoze rero ndumva hari n'urusaku inyuma yawe reka muho umwanya agusubize Godans wumvise ibyo Boringo avuze
Boringo ndabashimiye cyane nk'abantu mwifuza kumenya ibikorwa byanjye mukamwana bigura ni byiza cyane nanjye nifuza ko ibikorwa byanjye byaguka bikagera hirya no hino no mu bindi bihugu ariko umuguzi kugira ngo abashe kubona ibyo agura habaho kubanza kumvikana n'uwo bagura bakemeranwa ku giciro bakavugana ibya transiporo ubwo numva byakwemera twamaze kuvugana neza tukemeranwa noneho gahunda twamara kuyinoza ngashaka inzira zo kuyizana kawunganye ni nziza cyane
ubusanzwe ubu ngubu ugurishiriza imbere mu gihugu cyangwa wari wagerageza no kubijyana hanze
ntago nari natangira kujyana hanze ariko nabyo ndabitekerezaho kuko muri uku kwezi Rika na FDA barampuguye mbampa n'ingero nyinshi z'abantu bajyana ibintu hanze ubwo ni ukuvuga ngo iyo ni inzira ndi gutegura
ubundi umusaruro uhagaze ute
no imashini nkoresha ni imashini zitashobora gukora ibigori byo mu karere ntuyemo gusa kuko imashini yanjye isya toni ndwi mu ijoro kuko nkora ninjoro kuva saa tanu kugeza saa moya za mu gitondo mu buryo bwo kugagira ngo umuriro wa rege ugabanuke ku mafaranga imashini yanjye rero isya toni ndwi mu ijoro
ni nyinshi
ntabwo rero ibigori bya Rutsiro byayihaza gusa ndaguka nkajya n'ahandi za Kayonza ngurirayo za Mutara ngurirayo i Kigali mbifatirayo ibigori mbishaka ahantu henshi
yego reka twakire noneho niyitanga Simo uratwumva
yego ndabumva neza murakoze
yego uherereye hehe
ndi mu majyepfo mu karere ka Kamonyi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze nakoze cyane ku buryo uyu musumirwa ariko ndagira ngo mubaze ambwire ko kugira ngo atangire uwo mushinga yatangiye atubwira ko abo ngabo bajyaga bahinga igihingwa cy'urutoki kugira ngo atangire uwo mushinga awujyemo byamusabye imbaraga mu buryo bwa mikoro no kuba mu buryo bw'amafaranga by'umwihariko kuko urumva ahantu batahingaga ibigori kubatangiza uruganda ruhinga ibigori byanze bikunze nyine urumva ko bishobora kuba byaramusabye igishoro kitatubwire byamusabye igishoro kingashi kugira ngo abashe gutangiza uruganda hanyuma anatubwire nk'umuntu urumva ko we ni umuntu mukuru atubwire nk'abantu bakiri batoya mu buryo bwo kwihangira umurimo uko babigerehe mu buryo bwo kwihangira umurimo atubwire bo bakora bate byagenda bite kugira ngo nabo bagire aho bihangira ku ruganda nk'urwo ngurwo babashe kurugeraho babasabye iki bigenda bite bica hehe atubwiye nimba igishoro kitaba kiremereye cyane ku buryo wenda gutangira bigorana abidufashemo adusobanurire twumve
urakoze cyane reka tuhe umwanya nyine Madame Godanse Nyirasafari mwansubiriza Simo
murakoze cyane Simo icyo kibazo mbajije ni cyiza mbere na mbere nari umudamu witinya utashobora no kubasha kuvugana n'abantu gutya ariko wa division Rwanda imaze kugera mu karere kacu ka Rutsiro mbaye mukorabushake wabo batangiye bampa amahugurwa bita icungamutungo ryo mu cyaro banyigisha ko amafaranga yose umuntu abonye atayasesagura havamwo ibyo kurya ibyo kwambara n'ibyo kubika ni ukuvuga ngo natangiranye na wa division 2023 baranyigisha niga kuzigama njya mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya amatsinda nyabamwo nkuramwo amafaranga ndayabika ibyo nkuye mu rugo rwanjye mu bindi nkora amafaranga nkayabika ya mahugurwa ya division haraho yamvanye naho yangijeje banyigisha hinduka wigire hinduka wigire ni ukuvuga ngo uhinduka mu mico no mu myifatire kandi iyo ushaka gukira uhinduka ku mutima no mu mutwe ubundi ukabyimba mu mufuka igishoro gikomeye cyane rero ni mu mutwe maze kubona amahugurwa nk'ayo ngayo ukinanirwa ubwo nawe nta bwenge waba ugira hamwe n'imiyoborere myiza dufite leta nziza y'ubumwe ikunda abanyarwanda ikunda abaturage dufite ubuyobozi bwiza ubuyobozi bw'ibanze ubuyobozi bwite bwa leta bwegera umuturage bukamwigisha bukamwigisha kwiteza imbere iyo amaze kumenya kwizigama no kugurizanya tayari ibindi bintu byose biba byabonetse n'ubwo buryo igishoro ni n'ubwo buryo nagikuye ngikuye kumenya amahugurwa neza nahawe kuyashyira mu buryo ubwo rero nakubwira ngo igishoro banke zirahari uratinyuka ukaguza natangiye kuguza mu murenge sako nguza amafaranga makeya atageze kuri miliyoni amafaranga nkayazunguza narangiza nkishyura ngenda nzamuka nzamuka ku nguzanyo mba muri sako ngera muri populaire ubu ngeze ku buryo populaire ishobora kunguriza amafaranga ageze muri miliyoni 20 kubera kumenya gukoresha ifaranga neza icyo wagurishije amafaranga akaba ari cyo yakoresha ntuyapfusha ubusa ubu ni nta rubyiruko rukwiye no kwicara rudakora mugomba guhanga imirimo mukiteza imbere murakoze
nge urakoze cyane sinzi niba Simo akiri hafi ngo twumve niba hari ikindi kibazo wasigaranye Simo uracyahari
yego naringihari nayo kumwumva
hari ikindi wumva wasobanuzaho cyangwa urumva wanyuzwe
aho anatoreje avuga ngo urubyiruko ngo rwitinyuke ngo ntabwo atawukiri mu rugo ngo rwitinyuke rukore aho usanga kubumva twe nk'urubyiruko usanga bitugora biratugora kuko hari igihe bavuga ngo mpaguruke mwitinyuke mu kwari kugasanga guhaguruka biragoye ukaraho uhagurukira ukabona birakugoye bijyanye n'uburyo wenda ugasanga igitekerezo waba ugifite kinumvikana ariko ubwo buryo bwo kugira ngo ubone intangiriro mu buryo bw'amafaranga bukakugora kuko yajya bivuga wenda ngo hari uburyo ngo we yaciye mu matsinda agira amahirwe abona ayo mahugurwa aho ugasanga nk'urubyiruko kugira ngo rubashe kugirirwa icyizere kiracyari ikibazo kiracyari ikibazo cyane nta rubyiruko wapfa kugira icyizere udafite ahantu buhera niho bikigoraniye kuko icyo gutangiriraho mu buryo bw'amafaranga kirakomeza kikagorana rwose kirakomeza kikatuvuna hanyuma anambwire hari akantu yavuzemo ngo buriya iyo batubwiye ngo wenda ngo hari amahirwe atangwa hari amahirwe dufite ubu ngubu rero nk'urubyiruko kugira ngo tuzabyumve ngo ayo mahirwe tubona ari ibisanzwe ukabireba ukabona ni ibintu biri aho nyine bidafite ikintu wakwita amahirwe nk'uko babyita bo barayakurondorera ukumva ni na menshi pe ariko nk'urubyiruko wowe ubindi
bitere
wowe bireba wajya kuyareba ukayabura
ye hari ahantu yari avuze ayo matsinda nawe ubigarutseho tuvuge amatsinda yo kwizigama no kugurizanya akenshi wumva abantu bakuru aribo bakunze kuyajyamo urubyiruko namwe murayagira
urubyiruko narwo rwakayabaye mariki impamvu rutayabamo nuko ntacyo rujyanamo amatsinda yo kwigurizanya yo kuguriza no kubika usanga impamvu abakuru bayajyamo baba bafite naho bari bukure ayo kujyana none se waba uri umunyeshuri ukirangiza n'ishuri nta mafaranga na make ufite wajya mu matsinda gute se ko nta hantu na hamwe ukura amafaranga ahari ubu ukuntu ujya mu itsinda nyine nk'abandi ugasanga wowe byitwa ko ari iby'ababyeyi wowe ntibinakureba rwose urubyiruko rumwe na rumwe usanga twe ntibinatureba twibereye mu isi yacu nyine iri aho ngaho idafite ikintu ibazwe idafite itagize n'icyo ifite
hanyuma bijyanye
nta yindi mpamvu nyine
yego komeza
kandi impamvu nyine ni uko tuba twarabuze itangiro nimba wenda sinzi nimba ari ikibazo cy'uburezi tuba duhabwa cyangwa bijyanye n'uburyo bw'imyigishirize bukigoye muri afurika usanga kugira ngo umuntu atangire gukora ku mafaranga biragorana yifata akiri mu ishuri muri ubu buryo bw'imyigire
Hanyuma mu bijyanye n'amahugurwa mwebwe nk'urubyiruko ayo mahugurwa murayabona nk'aha yatubwira gati nkabiriya hinduka wigire, sinzi niba ari amahugurwa yenda ashobora kuba habwa abantu b'igitsina gore gusa kwa kenshi aribo bakunze byakunze kugaragara ko bitinya, cyangwa niba muri rusange n'urubyiruko nko mu biruhuko babigisha
n'uburyo bwo kuba habwa n'igitsina gore gusa usanga nta n'amahugurwa akenshi areba urubyiruko hasi, usanga mu rubyiruko batakunda urubyiruko batubwira ko hari amahirwe gusa, ariko twibyo usanga bisa naho bitatureba nk'ayo mahugurwa ugasanga abayeho ariko aziye ku bantu bamwe ntagaje ku buryo bureshya, ndavuga mu buryo nyine bwo kuba ari amahugurwa areba abantu bose, sinzi wenda nimba ari ubushobozi bw'amahugurwa babu tari bwinshi bakavuga ati dufate igice kimwe tubare icyo tuzamura, ugasanga wenda nk'ubwo barayazanye abaye aya bantu b'ababyeyi gusa cyangwa b'igitsina gore bakayazana, ugasanga arareba abandi bantu ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga si muri rusange nyine wenda ngo urubyiruko ruzashinzwe ko rwashyiriweho gahunda ntiruyikurikize, ahubwo ugasanga rwo nyine gusa n'ubwo bashyize inyuma bakaruhugiza muri cya cyumba baruhaye ngo dufite amahirwe twe tutabona.
Yereka nuze cyo abikubwiraho yenda yaguha inama
ariko ubundi muri rusange urubyiruko rurakinnye pe nta kintu rufite rwose, kandi si uburyo hari abavuga ngo urubyiruko ntirushaka gukora, ariko njye nkumva barimo barasa naho barukubitiye mu gafuka mu buryo rudahawe n'umwanya wo kwisobanura. Urubyiruko rushaka gukora pe, dufite imbaraga, rufite n'igihe cyo gukora, ariko ibyo gukora byinshi na byinshi bimwe na bimwe ntibirurenga mu buryo kutabireba si ukundi, nuko ubwo rudahabwa ayo mahirwe ngo narwo rujye mu rukore nk'abandi, ugasanga bisa naho barusize inyuma barushize ahantu harwo gusa aho kurubwira ngo hari amahirwe ariko ntituyabona rwose.
Reka rero ubwo aguhe inama Godance inama Simon mu bijyanye n'uru rubyiruko, aravuga ko kubona igishoro bigoranye, avuga ko amahirwe bayumva ariko batazi bayareba ntibayabone, wamubwira iki?
Simo, urakoze cyane kubw'ibyo bitekerezo duhaye, ariko njye sinemeranwa nawe cyane kubera ko kandi nanone sinanakurenganye cyane. Ibyo bita hinduka wigire ni ukumenya amahirwe akuzungurutse, amahirwe uri kumwe nayo ukamenya kuyabyaza umusaruro. Ikibazo kiri mu rubyiruko rw'iki gihe rero aravuga ati njyewe narize nararangije sinshaka gukora utuntu duciriritse, nshaka guhita mbona akazi kampemba amafaranga menshi kandi ntabwo bishoboka. Nakubwiye ko natangiye kera 2012 ntangira nkora utuntu dukeya nizigama ngurizanya mbika ifaranga. Urubyiruko rw'iki gihe rero ntabwo rushaka kugira ngo rutekereze cyane, ahubwo rushaka kugira ngo rubone ibyihuse. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wawe ashobora kuba afite isambu, ya sambu washaka uburyo uyihingamo imboga, za mboga ku isoko imboga zirakenerwa cyane, ugahinga imboga zikenewe ukurikije n'agace uhereyemo, ukurikije imboga zikundwa, za mboga wamara kuzihinga zikera ukagurisha ukabona amafaranga. Nk'ubu natangiye mpinga ibyo bita puwavuro, intoryi, amashu, beterave. Nari mfite amaresitora 4 mu mujyi wa Kibuye njye murira imboga, ndangije mbasha kubona amafaranga naho nagiye nkura ibishoro. Ushobora kugira icyo ukorora inkoko itera amagi, ya magi ukayagurisha ukazabona igishoro. Ushobora korora ikibwana cy'ingurube, ingurube niryo tungo ritanga umusaruro bwangu. Ingurube ihaka amezi 3 n'ibyumweru 3 ikabirabyaye, ikabyara abana benshi, ukayahirira, ukayifata neza, ukayikorera isuku. Hirya ibyana nta ngurube ibyara yafashwe neza, ibyara hafi y'ibyana 8 cyangwa 6, bya byana iyo bamaze kumara amezi 2 kimwe kigurisha 30,000 cyangwa 40,000 tayari ubwo igishoro ntabwo cyabonetse. Ahubwo mwige gukora nawe byo kuvuga ngo mwarize mwararangije muzicara hariya mubone ibishoro. ntago byashoboka umuntu ashaka amahirwe amuri hafi akayabyaza umusaruro byanze bikunze ukagira kugera natangiye mbabwira ko natangiye nguza amafaranga makeya agera nko ku 200,000 ayo mafaranga nkayagura ibitoki nkabitaranga acuruza imineke njyana mu isoko ndazamuka ngira ubworozi bw'inkoko norora inkoko 10 zitera inkoko ziratera ngurisha amagi nkajya njyana n'amagi mu mujyi wa Rubavu mbasha kugera ku gishoro nkuvuga ngo natangire ku mafaranga make cyane make cyane gusa iyo ukora ufite intego icyo ugomba icyo ukora byanze bikunze ukigeraho ikibazo rero cy'urubyiruko ni uko mwebwe mwa mushaka kuba abasirimu mugashaka gukora ibiza n'amafaranga bwangu byihuse hari disikuru nigeze nkurikiranya kuwa perezida wa repubulika yagiranye n'abanyeshuri bari barangije ndumva ari 2017 arababwira ati muhanga imirimo muhanga imirimo mumenye gukora mukoresha amaboko kugira ngo muzagire ikintu mugeraho rero 2018 hari urubyiruko rwo muri Nyange rwari rurangije wa division barangiranye njya kubahugura ku byo nanjye bamuguye nababwiye hari hari igikorwa cyo gutunganya kibaye igishanga cya Nyabarongo bagitera ibiti urwo rubyiruko narwaniye narwo cyane mbigisha ikintu bita umurimo guhanga umurimo guhera kuri gato ukagera aho ugera bamwe batangiye bahinga amashu abandi borora inkwavu abandi borora amahene abandi borora inkoko ubu barampamagara bambwira ko babaye abantu bamaze kugera ku mafaranga bityo rero nabagira inama yo guhanga umurimo mutarindiye ngo muzabone akazi ka leta kuko abanyeshuri barangiza ni benshi cyane ntabwo leta babonera akazi uwo mwanya ariko ugomba gutangira ugakoresha amaboko yawe n'ubwenge bwawe n'ibyo wize warangiza wazabona n'akazi cyangwa ugahanga umurimo ugakora ibintu bizatuma ugiye ujyana no hanze nababwiye ko ari ka iherutse kumugura aho biti Rubavu niho bampuguriye muri uku kwezi gushize bambwira umuntu w'umudamu ngo uhinga imigozi iribwa nk'imboga ubu yamaze gutera imbere ngo ayigemura hanze hakindwi urwo rugero nanjye nasanze iyo migozi nyihinga ariko urumva njye nyiryaho ibijumba sindatera imbere ngo mvuge ngo yenda nanjye nafata izo mboga zayo ngo nzijyane hanze ariko icyo kintu nacyo ndi kugitekerezaho cyane byanze bikunze hari icyo nzageraho nakangura urwo rubyiruko rw'uranyero ko mugomba gutangira kuri gatoya mugakoresha amaboko n'ubwenge mwize bityo mukazagera kuri byinshi
urakoze kuri izo nama n'ibitekerezo uhaye abadukurikiye cyane cyane urubyiruko ubwo izo mboga z'imigozi nawe uzazigerageze ziranaryoha njye naraziriye reka twakire Iradukunda Emmanuel Emmanuel uratwumva alo uri ku Kicukiro yego ongera ijwi
nababwiye ngo ndi i Kigali mu Rwanda Kicukiro
yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nabazaga uwo mupfasoni ese yari yarakoze iriya bukangurambaga bwatuma Kayumba yiwe yamamara ku isoko ryo mu Rwanda kubera ko nk'aho turi Kicukiro ntangiye Kayumba turayimenya ese ikindi nabaje namubaza Kayumba yiwe yashatse izina yazashatse irindi zina ritari wayima yaryita kuko ari izina abanyarwanda bamenyereye ku mazina y'amakoperative agashaka nk'izina abanyarwanda bose biyumvamo muri rusange yatuma bazajya bayibuka kuko hari n'abayibagirwa wenda
ubugumye hafi agusubize rero godansa
karame
musubize
urakoze cyane ntabwo kaunganye yitwa Kwaimu ahubwo Kwaimu ni itsinda natangiranye naryo ndifasha kwizigama no kugurizanya ahubwo kaunganye yitwa Akambere izina ndarifite na Akambere ndi muri prosedure zo gushaka ubuziranenge kuko natangiye 2021 ndi muri prosedure zo gushaka ubuziranenge ndi ku mafaze bansabye kubanza gukora ariko izina ryo ni Akambere ni mara kuona esimanka byanze bikunze nzajya hanze no muri Amerika mu bihugu bindi byose nzajyamo kuko ihugurwa nararibonye inzira umuntu acamo iki gihugu ni cyiza miyoborere ni myiza kera wabonaga umuyobozi ukiruka ariko turinjira mu biro meya akakwakira neza akagusuza akakubaza ati ngufashe iki ubu rero abaturage kubera ubuyobozi bwiza twarakangutse twamenye ubwenge ntaho utajya izina rero ry'akawunga kanjye ni aka mbere ntabwo ariko wayimu ahubwo izina ry'akawunga ni aka mbere
yego iryo zina naryo ubwaryo rirumvikanisha ko iyo kawunga igomba kuba iryoshye
ni nziza
yagutangaza
ko inganda nyinshi ziri i Kigali ariko mfite imiryango igera ku bantu icyenda nohereza kawunga yanjye batarya kawunga y'i Kigali nahera nk'umuntu wankoreye imashini kawunga rya niyo mu ruganda rwanjye n'abandi bantu n'ubu mu gitondo nabyutse kare kare njya kuyishyira kuri Kivu Berite bakayifatira Nyabugogo abo nyoherereza
yego ndumva rero abari batwandikiye batubaza niba bashobora kuyibona n'abari naha ngaho ubwo barahishiwe ubwo mu minsi iri imbere ushobora kuzajya uyambutsa inyanja
akibazo rwose
harako yarabajije iradukunda harako yarabajije mu bijyanye no kuyikorera kwamamaza kawunga yawe ubigenza gute
mbo buriya iyo utarabona ubuziranenge neza ntabwo wamamaza ibintu cyane ariko ngeze kuri faze ya kane kugira ngo mbashe kubona ubuziranenge nimara kubona ubuziranenge ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kinyemeye ni ukuvuga ngo nzayamamaza ku mbuga zose nshyireho niba ngombwa mbashe no kujyana hanze
reka twakire noneho Gakwaya ndizera ko Emmanuel yasobanukiwe neza reka mbanze numve Emmanuel uracyahari wanyuzwe n'ibisobanuro guhaye cyangwa hari iki ugikeneye
kubaza akabazo gato namubaza yari yavuze ngo urubyiruko rufite amahirwe mu iterambere yavuze ko yazanye amabati akamuguriza ariko twebwe nk'urubyiruko ikintu tubura ni ingwate ese we yaba yaratanze ingwate muri izo banki bamuguriza kugira ngo n'urubyiruko ruzajya rumenya uko rubigenza mu gihe rwaba nta ngwate rufite ese we yakoresheje ikintu nimba yaratanze ingwate se cyangwa nta ngwate yatanze urubyiruko rumenye uko narwo rwabigenza
ariko ubanza nta banki iguriza umuntu nta ngwate atanze godanse hari ariko bafite ikibazo cy'ingwate
reka mfashe Emmanuel nsubire ku byo nari navuze ntabwo waba ufite ingwate ngo uhite ujya muri banki ngo ubabwire ngo ngiyi ingwate mbahaye nimungurize banki iguriza umuntu ukorana nayo nibura mu gihe kingana n'ukwezi nibyo natangiye mvuga nti biga guhanga imirimo bakora dutoya urugero bashobora kwaka nk'umubyeyi umurima bagahinga imboga igihe wagurishije za mboga zawe amafaranga ukuyemo ugira banki ukorana nayo ugafunguza konti ukayabitsa ukajya ugenda ukora muvoma nibwo banki ikugirira icyizere ikanakuguriza ku kijyanye n'ingwate nacyo nk'urubyiruko rutabasha kubona ingwate koko birumvikana ariko umubyeyi abonye uri umwana uzi gukora ufite amaboko ukayakoresha akabona hari ibyo winjiza ni ukuvuga ngo ntiyatinya kuguha ingwate ngo wake amafaranga muri banki uyakoreshe umubyeyi yashobora kukwima ingwate abona imyitwarire yawe uko imeze ushobora kuba uri ikirara ngo warize wirirwa ufashe mu mifuka nta mumaro ukorera ababyeyi ntabwo umubyeyi yagutiza ingwate ariko ubaye uri umwana uzi gukora bakabona ufite imikorere n'ababyeyi bwabo bonyine bajya gusaba iyo ngwate bakaguha ugakora icyo nakangura urubyiruko ni uko umenya kubanza baze ya mbere icyo uri buhereho ni iki nawe ubundi banki nta muntu idaha amafaranga iyo akorana nayo ariko udakorana na banki nta ngwate baguha nta nguzanyo baguha nako
no kudasuzugura umurimo uwo ari wo wose
uwo ari wo wose
twakire Gakwavu Gisagara uratwumva
abumva cyane ijwi rya Amerika.
Yego, turakwakiriye rero. Ubwo niba hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa se gutanga inama, umwanya ni wawe.
Yego, urakoze cyane. Ubwo ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda.
Ijwi ryawe rirumvikana neza cyane, wagira ngo uri hano hasi.
Yego, icyo ngira ngo mbaze Godansi. Ese kugana uyu mutegarugori bita Godansi kugira ngo abe yamuhugura, asaba iki kugira ngo ahugure nk'urubyiruko rubashe narwo kuba rwakwiteza imbere? Kuko biragoranye cyane ino hano kubona umudamu yifitiye uruganda ku giti. Ese ikindi ngira ngo mubaze, yikorera ku giti cyiwe, wenda umuntu afite ni uruganda gukora kawunga, nk'umuntu afite nk'amatoni y'ibigori example, gukorana nawe kugira ngo ajye amushyikiriza wenda nk'ibigori kugira ngo abitunganye, bisaba iki? Nadusobanure niba byakunda kugira ngo umuntu amugana duhe na kota agiteziwe.
Murakoze cyane. Reka mpere kuri icyo kibazo mbajije ngo mbese ndikorera. Ndikorera ku giti cyanjye, nta muntu dufatanyije ndikorera. Ubwo rero ku bijyanye n'amahugurwa nabyo, urubyiruko ndarukunda cyane. Aho urubyiruko rwaba ruri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda rwishyize hamwe rukantumira, nanjye mfite umufatanyabikorwa wanjye utarandekura wa division, nabibasaba bakamfasha urubyiruko nkaruhugura. Natangiye ntanga urugero rw'uko nagiye guhugura urubyiruko rwarangije rwa Nyange, kandi byagenze neza. Ibyo ari byo byose amahugurwa akenewe nayatanga, kuko nanjye nayaherewe ubuntu, kandi wa division yamuguye ikoresheje amafaranga menshi. Banjyanaga muri hoteli bakanyishyurira ibyo ndya n'aho ndara bakamugura. Niyo mpamvu ibyo nize ntagomba kwipfusha ubusa, kuko natanze ibihe byinshi byishyuye. Amahugurwa nabonye ntabwo amafaranga nari kwishyuzwa ngo nzayabone. Niyo mpamvu nanjye iyo nkunga ngomba kuyitanga. Wa division itanabishoboye nanjye nakwitanga nkaza urubyiruko nkaruhugura, ariko tukubaka u Rwanda rwiza.
Iyo ni inkunga ikomeye. Gakwavu, urabyumvise? Shyira hamwe n'urundi rubyiruko rero umutumire.
Byumvise, ariko adusobanurira uburyo umuntu yamubona kugira ngo wenda tubashe kumuha ibihingwa kugira ngo abikoremo kawunga.
Godansi, ashaka rero ubwo mubwira uko bakugeraho, bakugezaho ibihingwa byabo, hanyuma ngo na kontakte uko babasha kukubona.
Igihingwa cyitwa ibigori nicyo gihingwa nkenera cyane mu buzima bwanjye. Umuntu aho yaba abifite hose turumvikana, twamara kumvikana tukumvikana niba namurangira aho nkorera akabizana nkamwishyura na transiporo yabingejejeho, cyangwa tukumvikana nanjye nkamubaza aho biherereye nkishakira transiporo nkajya kubizana. Ibyo rwose ni ibintu byoroshye. Gufata nimero yanjye bakazampamagara, ari mu buryo bwo kubagurira ibihingwa, ari mu buryo bwo kubahugura mu bijyanye no kwiteza imbere. Ibyo byose nabikora, ndi tayari.
Inomero yawe urayibaha abayikeneye ubu ngubu cyangwa?
Nta kibazo, ndayibaha.
Noneho yibahe
nomero yanjye? Nomero yanjye ni 0788 54 85 33.
Wayisubiramo kugira ngo utabashe kuyandika, yandike
0788 54 85 33. Mfite n'indi 0788 62 524.
Iyo nayo isubiremo kugira ngo bayandike neza.
0788 62 524.
Yego. Gakwavu rero nizere ko ibyo wifuzaga bagusubije.
Gavura koze cyane, ijwi rya Amerika Imana ibaho umugisha utavangiwe.
Namwe namwe, hanyuma ubwo numara kumugeraho wabashije kwisuganya ukegera n'urundi rubyiruko uzatubwira aho ugeze.
Ego usuhuriza Thomas Kabirindi, ndamufumbuye.
Ndamugusuhuriza rwose, nubungu bashobora ko barimo kukumva.
Urakoze
umunsi mwiza. Yee, ni radio y'u Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri Isanga, aho twungurana ibitekerezo na n'umutegarugori Madame Godanse Nyirasafari, afite uruganda rw'akawunga. Rimo rero kutuganiriza ku bijyanye n'ibyo akora, ndetse haha inama urubyiruko uburyo narwo rwakwihangira umurimo. Reka twakire Nduwimana Inosa. Uratwumva?
Kwa ndabumva.
Urahagana hino sa?
Ndabumva Bujumbura mu Kanyosha mu Burundi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni kibazo n'igitekerezo. Ahubwo turakeje kubona Godasa yariyumviye agashingwa uruganda, tukamusaba kuko uruganda kuko iyo haba abashomeri budadafite akazi nabo bakaruha akazi, kandi akaza arakoronesha ubwo bunga ahantu hose budahari nko ku manimentasiyo hino, akaza abuduhereza kugira uruganda rwiwe rwamamare kandi rushike kure, hama agahereza n'abakozi nko muri iki gihe atabuzi bafise urwaruka nabo biteze imbere, hama izitandozasiwe bishike kure. Mishino umusaba kandi akomeze gutera imbere kubera yiyumviriye gushinga urwo ruganda angaho mu Rwanda.
Urakoze cyane Inosa Nduwimana.
Murakoze cyane muduhamagara ku isi ya Amerika.
Yego yego
yego.
Madame Godanse Nyirasafari, musubize Nduwimana Inosa.
Urakoze Nduwimana Inosa, tuvugana uri mu Burundi. Igitekerezo cyo gushinga uruganda natangiye mvuga ko ari amahugurwa nahawe n'umushinga bita wa Division Rwanda, barangije bashyiraho n'inkunga zo kunyubakira bangura n'imashini. Rero nanjye numva nagira bagenzi banjye inama, igishoro bwo ninjye wakishakiye ntago ari cyo bampaye, n'Imana iravuga ngo ufite iki ngo mpereho. Ariko umuntu yamaze kugugura akakwigisha aho ugomba kwishakira amafaranga ukayabona, ugomba gukora. Ubwo rero ikijyanye no kugira ngo produit yanjye izagere mu Burundi, nagerageje kubisobanura mbere ndi kuvuga ko n'ubundi mbikeneye nkagura nkagera no muri Amerika. Ubwo rero mu Burundi ni hafi, byanze bikunze izahagera, kandi mujye mufate nimero yanjye nk'uko nayibahaye, tujye turushaho kuvugana, twungurane ibitekerezo, ubundi ibindi byose bizashoboka.
Ndizera ko nk'uko nabivuze bashonje bahishiwe mu minsi iri imbere, buriya numara kubona ibyangombwa byose n'iby'ubuziranenge bimaze kujya ku ruhande, uzabasha kujya hose. Reka dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakira Mugisha Yohane. Uratwumva? Ngiye kutumeze neza, nawe se? Urahagana he? Ko ntakumva neza. Reka bongere baguhamagare, numva telefone ya Mugisha Jean icitse. Mu kanya turaza gukomeza. Madame Godanse Nyirasafari, iyo urebye uruganda rwawe ubona ruhagaze gute? Ese harya warushinze mu buhe mwaka? Rumaze igihe kingana iki?
Bo uruganda wa Division yarangije kurwubaka 2017. Aho dutuye nta muriro wari uhari, mbanza kugira ikibazo cy'umuriro, ariko tukiri muri iki kiganiro ndashimiranya kwa Perezida wa Repubulika cyane. numubyeyi mwiza wita ku bantu be. Nabashije kujya mu nama y'umushyikirano ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2019 njya kumusaba umuriro, birihuta cyane, umuriro uraboneka. 2020 nibwo nagombaga gutangira, habonekamo ikibazo gikomeye cya COVID. Ubuyobozi bunsaba kugira ngo nkore, ngo nimbanze kubaka urukarabiro nyine no kujyana bya bindi by'ibikoresho by'abakozi by'udupfukamunwa n'ibiki. 2020 ubwo ntabwo nakoze neza, ariko kuva 2021 narakoze, n'ubu ndacyakora nta kibazo mfite. Umutekano mu Rwanda urahari, ubuyobozi bwiza, abayobozi banyegera bakangira inama, intege nke aho zigiye kugera bakangira inama. Iki gihugu ni cyiza, nkaba ndi n'umudamu uri mu rugaga rw'abagore mu murenge, nabwo babona abo bampa inama bakangira inama, baje kumpuza n'ibigo by'amashuri. Mbasha kugemurira ibigo by'amashuri, minagiri mu rwego rw'igihugu baransuye, pamu yaransuye, navuga ko mbese mpagaze ku mikorere myiza kugeza ubu. Kubera leta y'ubumwe nziza, kubera imiyoborere myiza, nta kibazo mfite. Abakozi banjye mbahembera ku gihe, urebye nta mpungenge.
Wari uvuze ko ugitangira wari ufite ikibazo cy'umuriro, ubu wavuga ko ni izihe nzitizi cyangwa se ibindi bibazo waba uhura nabyo, wavuga ko bikigutambamiye bikibuza mu mikorere myiza waba wifuza kubanza gukuraho kugira ngo ubashe gukora neza?
Mbo ndacyafite inzitizi nkeya. Inzitizi ya mbere, nta muhanda mfite. Icyo gihe nagiye gusaba umuriro nyakubahwa ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2019, hari undi mubyeyi bita senateri Nyiramirimo Odette nawe yasabye umuhanda. Uwo muhanda waje gutinda gukorwa, ariko ubu nabwo barawutangiye uri gukorwa, ubuyobozi nabwo buzawihutisha. Iyo niyo nzitizi ikomeye mfite. Kugeza indi nzitizi ya kabiri mfite, nta natangiranye igishoro gikeya, ngenda nzamuka gake gake. Ubu nta transiporo mfite, ndacyakodesha. Ubwo izo nzitizi zombi nizo mfite gusa, nta kindi.
Ni ukuvuga ko
umuhanda na transiporo nibyo bikingora.
Ni ukuvuga rero kuvuga ngo ubwo abantu bagomba kugeza ifu cyangwa se imifuka y'akawunga ku muhanda ahantu kure y'aho mukorera bagenda babyikoreye.
Hari umuhanda wa bugufi najyaga nkoresha uvana bita imushubati kuri fuwayi, ntindo yaracitse muri bya bihe by'ibiza. Ubwo muhanda ntabwo ugikoreshwa nyine, habaho kuzunguruka ngaca ruguru nyine muri mu buryo bugoranye butagoranye cyane, nabwo ariko imodoka irahagera. N'ibinyabiziga byose birahagera, ni uko umuhanda atari mwiza mu buryo bushimishije. Nk'iyo imvura yaguye haranyerera cyane, bigatuma ubwo ibikorwa byanjye bitagenda, ngakoresha amagare.
Buriya twizere ko icyo kibazo kizakemuka kugira ngo ubashe ku
kizakemuka kubera imiyoborere myiza.
Yego. Reka twakire noneho Citizen.
Hello, urahu neza Izeli?
Urahu, urahu.
Mukomere cyane, ni Marcel hano Kibagabaga mu Rwanda i Kigali.
Yego Marcel, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi gushaka kubaza ikibazo uwo mudamu mu Rwanda, usanga hari uduce na tumwe twumisha ibigori iyo babihinze, ariko utundi duce wenda nk'uduce tw'iwacu mu majyaruguru bakunze kubigurisha ariyo isi bakajya kubyotsa. Nina ikibe ndashaka kumubaza kubona ibigori akoramo kawunga biramworohera ku rugero runganye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma ikibazo cya kabiri, ndashaka kumubaza ibijyanye n'isoko ku musaruro aba yamaze kubona. Afite isoko rihagije, wenda uretse kuvuga ngo imihanda yaracitse, ubu ngubu abana bagaburirwa ku ishuri, akorana te n'ibigo by'amashuri bimukikije za tuweri ziyazi na nayini yazi, ku buryo wenda mu gihe imihanda yagize ikibazo isoko ryabo yaba rihaza mbere y'uko wenda vuba akagira ikibazo cy'imihanda. Murakoze n'utwo tubazo tubiri nagira ngo mubaze.
Urakoze cyane Masteri. Godans
Marisari, urakoze cyane. ku kibazo cyo kubona umusaruro birangora ariko byanze bikunze nka ubona kuko buri umucuruzi ni umuntu wemera gukoresha imbaraga ze zose kugira ngo abashe kugira icyo ageraho. Natangiye mbere mvuga ko imashini zanjye zitashobora guhazwa n'ibigo byo mu karere ntuyemo cyangwa mvukamo, naguka nkajya n'ahandi hose. Nagerageje kubabwira ko njya Kigali kubishakayo, za Musanze, za Mutara, hose njyayo aho mbari umusaruro njyayo kuko mfite imashini zitya toni ndwi kuva saa tanu za nijoro kugeza saa moya za mu gitondo. Urumva toni ndwi buri joro, uzikubye n'iminsi 30 y'ukwezi, havuyemo umunsi umwe w'ikiruhuko ndakoraho. Urumva ko ibyo bigo ntabwo byaboneka muri Rutsiro nkuyemo, bityo rero njya kugurira n'ahandi. Ibyo kuvuga ngo umusaruro urangora ungoye nkawubona ntacyo bintwaye, ikibi ni ukuwubura.
Hanyuma kugurisha, noneho kugurisha ibyo wamaze gukora?
Kugurisha nk'uko bivuze nta kibazo mfite kuko twagize amahirwe. Ubu ibigo by'amashuri bisigaye birya ibintu biva mu karere, ibigo byubatswemo mu buryo bwo guteza umuturage imbere, guteza umuhinzi imbere. Leta dutekereje neza cyane, turayishima. Bityo rero ibigo byo mu karere shobora kubiha kawunga, yaba ngombwa nkanagura ngaha n'abandi. Amasoko ntabwo ari ikibazo mfite.
Uvuze akantu ko guteza imbere umuturage. Abaturage baho ngaho mu Rutsiro aho ufite urwo ruganda, baza kugura ku ruganda cyangwa bajya kugura nko mu maduka wabyoherejemo?
Murakoze cyane. Nabona ko navuga ko nabaye igisubizo ku bantu bose. Ni ukuvuga ngo umuturage yari kumwe w'ibigori yejeje ibigori bye, arazana nkabimutunganyiriza, namara kubimutunganyiriza nkamufungira mu gafuka kanjye nkamuha akajyana akampa amafaranga ku kiro. Twasezeranye ko bazajya bampa amafaranga 100 ku kiro. Nkamusera akawunga keza nkagafunga neza, narangiza n'ibisigazwa bye nkabimuha akabishyira itungo rye. Icyo ni igisubizo rero ku baturage bagize cyane. Ikindi hari uwigeze ambaza ngo akazi ku bashomeri. Navuga ko urubyiruko ruri mu kagari ntuyemo narwo nta bibazo rugira kuko ninjoro mbasha gukoresha abasore bageze kuri 5 bahereza amashiniste. Urumva ko urubyiruko rwari rwarigunze mu kagari rwarashubijwe. Mfite abagosora ibigori, abo ni abadamu bageze kuri 6, abo nabo barashubijwe. Urumva ko natanze imirimo. Numva muri rusange abaturage baragize amahirwe kuko umusaruro wabo ntugipfa ubusa nka mbere. Barazana nkabatunganyiriza, bakarya kawunga gatunganye, n'amatungo yabo akabona ibiribwa. Ni mwubwo buryo mbona byabaye ibisubizo.
Watubwiraga wowe ingorane cyangwa se inzitizi waba ugifite muri iki gihe nk'umuntu ufite uruganda nka nyiri uruganda, abo ukoresha bo ni iki kibagora mu bikorwa bya buri munsi baba bakugezaho?
Abo nkoresha mbona nta ngorane bajya banyereka bafite, kereka gusa nk'abo bita abakarane nibo ngerageza kugira inama ngo njye mbahembera kuri konti bakanga. Ariko nabo ndacyari kubigisha. Bashaka gukora amafaranga bagahita bayajyana. Nabo ndacyari kubigisha kugira ngo bige kuzigama, bige kwizigama. Ndabigisha mbabwira ko nzabafungura amakonti ku buntu ngatanga amafaranga yanjye, ariko nkajya mbahembera kuri konti kugira ngo babashe kumenyerana n'ibigo by'imari. Numva rero abo nkoresha nabo ntawe nta nzitizi, nta bibazo nayo numva bafite.
Nuko ni byiza urimo urabigisha. Yenda mu minsi iri imbere cyangwa se bazagera aho babyumve, nibiba ngombwa babe bafata n'igice kimwe cy'umushahara bahembye niba bashaka kugira icyo bikenuza, ariko ikindi gice bamenye ko bagomba kwizigama. Ndumva wakomeje kugenda ubigarukaho uvuga uti kubanza ukizigama gahoro gahoro ibyo ubonye ukarizigama ukareba ko wazagera ku gishoro cyangwa se ku buryo wabasha no kugera kuri iyo nguzanyo. Aya masomo bahana ingirakamaro, ubishimirwe rwose. Hanyuma ubwo twongera tugaruke ku rubyiruko, cyane cyane kuko nirwo rukomeje kwibaza uburyo rwashora amafaranga rwaba rufite cyangwa se rwabona n'amafaranga yo gukoresha. Ubu muri aka kanya icyo wababwira wabivuze, ariko ndibaza ko ngo aryo hasubiwemo, wongera ugerageze kubabwira icyo bashobora gukora kugira ngo babashe kubona aho bahera bihangira umurimo.
Urubyiruko nagumye kubagira inama, n'ubu nakomeza kubagira inama ko bakwikuramo ibintu byo kuvuga ngo bazabona byinshi uwo mwanya bite binze, bakabanza bagashaka gukoresha amaboko yabo n'ibitekerezo n'imbaraga zabo, bagakora gatoya. Buri muntu afite impano ye ku bintu agomba gukora, byanze bikunze ya mpano ikazamuka ikazamugeza kuri byinshi. Natanze urugero ku muntu utafite igishoro yabasha kugishaka mu mutungo we wabo, bakamuha nk'umurima agahinga, yabasha gusaba yandi wabo amafaranga makeya akagira itungo rigufi yorora. Nabaha urugero ku itungo ryororoka vuba kandi rigatanga umusaruro, ingurube. Ubwo rero urubyiruko kereka wenda ndi kumwe nabo buri gihe nkajya mpora mbagira inama mbagira inama, urubyiruko bagashaka uburyo bakora amatsinda yo kwizigama no kugurizanya, bagatangira ku mafaranga makeya. Ubundi ntangira kujya mu itsinda natangire ku biceri bibiri y'ijana, nkizigama 200 n'ingoboka ya 50. Ndagumya ndazamuka ariko nzamura n'amatsinda nkurikije uko division yampuguye. Ubu ngeze mu kwizigama amafaranga agera ku 40,000 buri cyumweru. Ubwo rero urubyiruko rwikuremo kuvuga ngo ruzabanza rubone byinshi, ahubwo batangire kuri dukeya, bakoresha imbaraga zabo bagende bazamuka bazagera kuri byinshi.
World Vision idakomeza kubahugura, iragukurikirana ikamenya aho ugeze n'ingorane ufite cyangwa baragucukije?
World Vision barankurikiranye cyane nyuma yo kumpa ayo mahugurwa yose, bampaye amahugurwa y'amoko atandukanye, banyigishije isanamitima n'irema miryango. Ni isomo rikomeye cyane rifite aho rikura umuntu bikagira n'aho rimugeza. Hari ibyiciro byinshi byubaka umuntu asangamo, hari ibyo bita kubabara no kubabarira. Barangije bankubita icungamutungo ryo mu cyaro, icungamutungo ryo mu cyaro naryigishijwe n'umuntu wize mu Buholandi, bamuha amafaranga ko menshi cyane mu buryo bukomeye. Baraza banyigisha hinduka wigire, aribyo nakwiyemo kumenya kubyaza amahirwe akuzungurutse, ukakuramo umusaruro ukagira iki kumarira. Banyigisha kuzigamira intego ni ukuzigama umwaka washira mukarasa ku ntego mukagabana ya mafaranga aba ari menshi. Ubu ngeze aho mu itsinda ndimo, umwaka urangira nkagabana amafaranga agera kuri miliyoni cyangwa miliyoni n'ayandi. Naratangire ku biceri bibiri, bityo rero umuntu atangira kuri gitoya akazamuka. Wa division rero imaze kumpa ayo mahugurwa, nanjye hari abo yampaye ngomba gufasha. Mfite abantu b'abadamu bagera kuri 42 mu kagari nkurikirana, nitaho, nigisha ubuhinzi, banyigishije ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, nanjye ibyo bintu nkabibigisha. N'urubyiruko rutangiye kujya runzamo rw'iwacu, narwo tugakorana tugahanga imirimo, mbese ku buryo numva urubyiruko rwacu narwo rugomba kugira aho rugera. Niyo mpamvu navuze ko urubyiruko rwo mu iki gihugu cy'u Rwanda rwaba ruri hose rwiremye rukantumira, najya kubahugura byinshi nabagezaho.
Reka ngushimire cyane rero Madame Nyirasafari Godance kuri iki kiganiro tugiranye, inama uhaye cyane cyane urubyiruko n'abagore, abategarugori, abakobwa bitinyuke, kureha amaboko mu mufuka nkuko bikunze kuvugwa buri wese agerageze kwiteza imbere. Twibutse rero ko uruganda rwawe rwitwa Akambere rukaba ruri muri mu karere ka Rutsiro. Ndashimira rero abari badukurikiye mwese abatanze inama n'ibitekerezo n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.